Mimi sijasema namna hiyo. Mimi niko na imani Rais William Ruto, lakini mimi sina control ya viongozi. And the same question is saa ile mheshimiwa majority leader amesema mimi ni nyoka, na rais alikuwa hapo, alipoamka hakusema chochote, alinyamaza, kwa sababu hiyo maneno hayahusu yeye. So kama watu wananitukana wakiwa na rais na yeye amenyamaza, wengine wakisema na mimi pia nanyamaza, kwa sababu sasa ndio inaonekana inatakana ikuwe namna hiyo, kwa sababu watu wote wako kwa gari ya rais, ananitukana mimi, okay, anasema hii, anataka kusema yake, rais asemi chochote. So mimi nimekuja kukubali, maybe that is the way we should do things. Tuwache viongozi waseme vile wanataka, kila mtu awajibike kwa matamshi yake.